It's your boy, Jacko Beats.
Kwanza mincheke
Na leo leo Na kunywe leo Ex wangu amepata mpenzi kituko Na leo leo Na kunywe leo Ex wangu amepata mpenzi kituko Na leo leo Na kunywe leo Ex wangu amepata mpenzi kituko Na leo leo Na kunywe leo Ex wangu amepata mpenzi kituko Tumwa dui wa jeli Eksi ya mepau Kasura ime mshoka Mbubu za instalini tisha na filter Yote tutisa uyo benza lompata Kwanza mincheke kabla sija maliza
Hapo kwanza mincheke
Na leo leo Na kunywe leo Eksi wangu amepata mpenzi kituko Na leo leo Na kunywe leo Eksi wangu amepata